alafu hii ndo tukusa najua kuwakumbusha sana wanamana gani mwaisi wanamanisha tunajua kumaindi sana
na wabagaza na wabananga na watindi nganya kisha na wahondo mola kama bili nganya changanua pole pole kwa akili sana ndo utajua kwamba hii verse imebeba siri pana tunaosemea wanaokula ili wasife kwenye taifa dhidi ya wale wanaokula ili washibe na haijalisho meibakura ili washinde maana kane fair sa kwa nini sura ziwa vimbe I know my verse I'm political with the message big like pawn super lyrical yananiumiza mengi cause niko spiritual whatever happens to me nshafikia pinnacle ikikuuma nawe umo kati ya wale waliokubali kwa watumwa wa mifumo tutasimama wima ili kupinga kila dhuma maana Mungu anatulinda afu hatuna majivuno
Aibu naona mimi hata ibilisi mwenyewe haamini unyama tunotendewa wanyonge na masikini utu umebaki kwenye makaratasi vitendo ni magirini ona tuna madini wanyama wengi porini mafuta mengi ardhini yesi tushaibaini lakini wanaokula ni wachache yamkini hawatoi japo kidogo kuwapa watu wa chini hao hawana nuru kwenye sura zao hao hawajiamini wanazima mtandao madaraka wameabaka tukiongea wanataka kutusaka kutudaka rimradi kutunyanyasa amani kwa hayati kaka Daudi Mwangosi kumdharau mwananchi ambaye ndiyo bosi na hii nadhihirisha wazi kuwa hamtoshi ndo maana taifa letu linaingia mikosi
Kama ijatokea kitu yani kama kafa shoga Undercover na pama chata noga Bado ni old school Tangu zama za sande mwaka nose ya nipo cool na maintain atmosphere Na atmosphere Siachi kuwakilisha nitokako Bone town winga unataka niliza niko macho Na kuingiza mshiko nako ni kuiba kwa pisto yako Lazima uwe makini la sivyo maziko yako Usiogope mazito yapo usichoke mapito aso Do it for my people bro sishoboke na hii kolabo ni kazi Malipo bado jikaze kamiko man Ndo ama uchokonoe wazito ujipate maficho rambo Apokalipto jango rayani kama mwituni Unaeza kuota unakimbizwa na nyegere kama kumi Black Panther sina kwere na ngedere wa mikumi Chanja veve kata njeve kama wewe ni nyakubi Atuzimi fegi sheli zina waka tu non-stop Vitu zinalipuka kama gunshot Gangstab tuki spread love kama cancer Na maswali mengi ka polisi leo nimekuja na Hansard Answers
We mwaisa shua sikilizi yao Wakisha wakotaka bunda la kampeni wana Badilika.
Wana mdogo hii ni gongo sifikiri maji Nalianzisha peke yangu sisubiri shazi Na nyimbo zenu za kichoko sisikili zagi Kumba mamake na uwa wote 16 bars Salam zenu mlio upiga ndugu zetu risasi Mnasahau nye samaki nguvu zenu ni maji Mnaoleta vita vyodini punguzeni tikadi Wasanii mmefanya ushoga kama kwenu ndo kazi Tufanye kazi ye Kazi unaipata vipi bila kadi Na mwajiri ashatangaza 12 wote ndani Mawaje na tamalaki kikatili kwa risasi Kisha uje kutukabili tujadili kuswamani Nguvu kazi kubwa si kutunga risala Kama baba hana future wakupuzwa ni mama Kama tafsiri ya kuzushe na vyofutwa na mana Mtakavyo shuka kukutukuza kupanda Black Fire
Africa is calling let me pick the phone Still bad uhuru never skip this song Japo strong Sema nguvu kazi na fiadawa Na wale wanaosema ukweli ndo wanawawa The system, siyo system toka ukoloni Unapodhani salama kumbia tari mwazoni Wanasheka usoni, ujui ya moyoni Juzi kuna mchizi tu amekufa kituoni Bado kiza na tunajua na zuia jua Wataka tuendelee kulala na kusua sua Ukiamka wanakupa ndoto za ali nacha Wanajua ndege wataeka punje na mtanasa Sometimes I switch on the TV to hear lies Sometimes nazima TV only to realize it's all scripted Na kibaya wanatuadithia Takwimu zinasoma tofauti na uhalisia I've seen them coming asanteni kwa kuja Ni kama msimu watu badilika wape muda Ndiyo kama juda na so kila busu upendo Unauliza game rangers ikuapi pembe za tembo tunajua Ukipokea posa ni harusi Siku zengine basi shikeni vitabu kakamusi Haina haja ya kuwapa kwa vitabu vya mungu Mnacheza rafu na mtaki kupua kadi nyekundu Usiseme utopata mwaliko wa ikulu My mom hana title deed ni swale nguru You are just an artist na Mr. Entertainer Vidole kia antena, zungusha antena Na hii so ya bongo tu Nigeria hadi Congo Natokia nchi ambao kila mtu anatoa hongo Anakula hongo, hadi kwenye kura Mademo nyo ya michongo, watu analipia chura Ni mzunguko, tulichora umbo la tari Chukua tahadhari, watu anosha vyombo vya bari wanaosha hadi pesa, kisa pesa ni chafu. Hizi suits looking good, ndio zinaficha wahalifu.
Hamna kigeni, walisema mnyonge mnyongeni, ila inatakiwa haki yake mpeni. Natoa machungu pitia kwenye hii peni, na cha maandishi pitia kwenye hii peji. Na hakika tuliwapoteza ni meni, na moyoni nayo ya kusema ni mengi ya kusimulia. So many many tears, so many many familia zinalia, so many many risasi walifyatuliwa, so many many hakuwa na hatia, wame RIP fighting for the right. You never know the next might be me. Too much love for my country TZ, but the situation be killing me. Siwezi saa October 29, siku nilozaliwa mi. Sikuamini nilichokona kwenye breaking news kwenye TV. Network shut down, wageni wananiuliza what's going down, nawaambia it is what it is and it's going down.
Say yo ni baya sana unapea kesu wanao, kisa tu unaye kopsi na pia jeshi ya kwako inayozuia road, ujumbe wa kweli kwa bango rapo wedo na choka design ya cremes mwandambo. Unijui na kujuela unasema julikani, movu ya kitawala nitakwenda Juliani, utache kitu gani mzazi, hizo vitu mbaya umema ka Juliasi. Sometime natabani tu ni yasi, yani nizami msituni dizene ya mushina tatu, kifa kishujante nda paradise kushina magu. Mnatufanye kawatumu wa migodi, mnajikuta manu naki, tusihoji mnachofanye tupende hata katutaki. Uhuru wa kujieleza hatuna, hakuna amani. Yani maisha kweli tumepinda makada, ndo najiweza wanatuongopea toka Januari makamba mpaka Disemba. Si fake fake nasema ukweli, nina mipango noma na kiba CNN miradi ayo, na welezea vitu mingi kwenye verse moja, nilioto mziki wao utakufa. God bless noma.
Fanyeni kazi mani, andani show tutakuja.
Sifa dharau tele, ikija unasau mbele. Inasikitisha kuwa squeeze ujinga kipau mbele. Shtuka, watu wanakufa kisa mchele. So ni ngumu kuyaficha makucha kuna upele. Pastor fake anataka sadaka za masikini, akikosa umsamee 7 mara 70. Mwisho wa siku ulawama, kwa hiyo hasla kama mimi sito kuangusha, nikuta tayari ushalala chini. Kila nakala pini bila wakala, mimi kwenye ngoma na wachinja kangombe uko mazizini. Kwa umini simani tu kwao hasara dini, hii ni kazi kama vile kuhifadhi mshahara mjini. Yeah, so ni so tukipasha bongo, songe pumba kama mjinga mwenye data ndogo. Postbo mdogo hiso brandi na yosaka logo, tumenyoka tuyumbi kama mlevi aliyokacha gongo.
Ukinikimbia kato tabu sana kunigea sumu, ndo tajua ile sababu why vizuri ya vidumu. Taka kona majabu, fumbua macho ni zumu, au jifunze kwanze sabu ili uweze. One step ya liponzia kwenye vita kutokuwa pure maskini, sawa na kujua ila nionyeshe why ni kuamini. Shawai piga kura fusijui nitakula nini, wengine niwajua na nijuta ni mwajua kwa nini. Shakuwa na hard time na sijuta kuwa mimi, wengine walifeli ila mwa alinipa madini nkawini. Shindi lazima ndo slogan kwetu swahilini, ukinombea ni feli unaotafala amka usingizini. Nishaga chalala na siku iba no kulala, laba kuja kupumzika county kishiba. Peace bila papara haswa zishi la barida, kile kizidi miamala ndo zinaongezeka shida. Hasa iyo so habari, habari ndo hizi mudi. Mazo yako sende mbali, takupa shida kurudi. Hard come hard go, sometime hard go, on side and on the line kauna die die slow. Kinkimbia katwa tabu sana kunigea sumu, ndo tajua ile sababu why vizuri ya vidumu. Taka kona majabu, fumbua macho ni zoom, au jifunze kwanza sabu ili uweze kukaa home.
Yes sir.
Ili bifu asiingilie mtu, wananchi wamemind Moise, wanasema tukuse. Ah, wana maana gani Moise? Wanamaanisha tunajua kumind sana. Wani ni tukusa mtaa mzima, mdogo wangu, tukusa.